driver. Fuga seni abona babalele ngithola bavuka emakhoneni bangimele ulumnyanga bahamba yabakhele basifune sunset kwamele kholeke ngasekuseni sicela imali ishintsheke ungeze ngesitashi esifasi ngina ngokusibona sibethe obasi kela uthi short left ungathi ngiyahlala khona la sengidlula and then ngicela ungangibiza umageza ngoba nami ngiyageza. Ngicela ungangibiza umadriver ngoba nami nginegama. Ungagibeli mahala ngoba nami ngiyafana. Ungangizogofa ngoba ngiyashova. Ishovela mix my singing in
so short.
We come by popping. Moral, if you listen, since the stolen sponsor.